woman comes from within. You may get it down today. She'll surely come around. Strength of a woman comes from within. You can get it down today. She will surely come around. Enyande ndogo usane nkolo ibuhlungu intliziyo yam azisenzeni akamisintloko yam umphefumlo wam awumi ibuhlungu intliziyo yam ndizamu bopha amathonya am izandla zam sidangile ngoku andiyazi.